kompa fela go monate thata makubza mfana wa dikota re pompa fela